You know what it is. Such a remarkable sound. Straight up from Q the Don Dada. With my main man, Kisanga. Yeah, that's what he do, that's what he does. Straight up from Update Music, baby.
Toxic man.
It's a struggle.
Toxic
man. Struggle. Let's go.
Na haso ile mbaya, muulize Jakaya. Au hata na Kaya, mimi ni more fire. Kitambo kidogo, natengeneza logo. Mdogo mdogo, mpaka niwe foku. MC shupavu, manyota na sio mbavu. Ukileta pozi, tozi na kupa makavu. Na shundo kulala, yote sababu ya jala. Na muomba hala, ninapopata ishala. Maisha ni magumu, lakini tunakoma. Hatujilaumu, wala tukati tamaa. Tunatafuta chapa, baka kieleweke. Nina majukumu, kwa hiyo nafanya makeke. The freestyle battle, the king, the band maro. Mgumu sometime, na climb Kilimanjaro. Biggity struggle, biggity hustle, na ziggity ziggity chocho, mina lala niko macho. Biggity struggle, biggity hustle, na ziggity ziggity chocho, mina lala niko macho.
Rithi kutoa Mungu na wala sio serikali. Sio siri ni batili wanafanya kikatili. Tupo real for drill, Tanzania ile ile. Hip hop mpaka milele tutasonga mbele. Pasipo hizo kelele. Misele mingi mingi dingi dingi. Songa mbele mbele acha kelele.
Ina struggle na struggle. Ili nini kipate, ili nini kamate. Ina hustle na hustle. Ina struggle na struggle. Ili nini kamate, ili nini kipate. Ina hustle na hustle. Ina struggle na struggle. Ili nini kipate, ili nini kamate. Ina hustle na hustle, na struggle, na struggle. Ili nini kamate, ili nini kipate.
Lines a game, kio tantan bira hustle. Hobby kipaji ni same ya kile licho nacho. Kusu fam, uja na vitu ambavo. Misimamo zile blame, zipuza weka mikazo. Mini je, jauri kwa hii struggle. Ndani ya game, 10 years ago. Na kila same, wananijua bomb. Paka made, them, wanaizimia flow. Hakuna situation mbaya kaya kukiva. Uki retire, retire, ukiwa umeshiba. Sifanya anachofanya solve, kinacho kumiza. Zaidi ya kufuturu mchana ndani ya chumba chenye giza. Live for nothing, or die for something. Weka trust kwenye ubaya, uzuri we jumping. Grow fast, shoot the bars, start to keep up cars. Na haya madini ya cars, full so mini bars. Sishi kwenye ndoto, ila na struggle kuishi hivu. Na pambana changamoto ya life so simple. Niache mvuja jasho leo, ili kesho nzinyaki. Uhai ungekua kama uluku, walimwengu wangebaki wa church. Na sukuma keto kwa cars, na kwa mafans. Mwaga cheche your friends, sihanye bums. Kabla kuingiza foko, nasikia rufu ya ambro. Isimamisha dunia kwangu cha mtoto hidasi.
Uja lo! Ina struggle na struggle, ili nini kipate, ili nini kamate. Ina hustle na hustle, ina struggle na struggle, ili nini kamate, ili nini kipate. Ina hustle na hustle, ina struggle na struggle, ili nini kipate, ili nini kamate. Ina hustle na hustle, ina struggle na struggle, ili